Alban Scotch. You go really, really high. Really, 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 really high. Yeah. For life. Yeah.
I'm the nigga.
Yeah.
You can be found.
Yeah.
Baba ego.
Quack it go. Bamba it go. Fuck it go. I'm the nigga. Na can be found. Baba ego. Na niki puti anji amara njiki na jino na fuck ni show. Ni mangu kamara njenge lagi ni namuka kum fuck ni show. So nani ana Sony apa right now? Ukina tu meno na kama right? No. Yes you go na mi buda I. No. Niki sema mini semi any fine. No. Hata we mse how bombi na how taki bara. Karada Nairobi wanachanua hata vipara. When Jesus speaks, me si se me. Yeah, ndio final. Me ni se me. So nikisema me myself and I. Shendo I and I. Promising a truth. Better than the truth. Shendo you're the most. Wow, Yesu ndo the king tuna bow. Sifa zake mdomoni shari. Yeah, tunakafunga na kifuli nama. Exams ina wagongesha ukuta chini chini. Gravity haingeweza kumfuta chini chini. Fuata Yesu Buddha hutajuta ini. Emmanuel yuko nazi unashtuka ini. From life and you are gani sola fuatwa na machuki. To life ya mabola si life yetu ni ya manduki. Life in a pan and soup and nipper and a tuki tuki. Most time than the youngest in the world is tuki tuki. Daminaka tamu but Buddha us. Jagge jagge kiss. Jagge jagge wish. Jagge jagge. I pray you forgive while you're niche. Claire, with you my life is sweet. Claire, sini wale wambia shetani. You don't know my life boy. Unajua sabuni yangu. You don't know my life boy. From today, I'll be loving you more than I do. Think you pray, now he does it too. Fuck, daddy too. What?